Yeah. Yeah.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah. Unakuelekea, unduku wangu utauponza. Naona tu ni kwa mie. Unakuelekea, we mwanangu utauponza. We ukinuna ninunie. Vya mserele koko koko, na pia za ofa fofoko. Suku mshe msho sho sho sho, utajikuta upogezo. Yani wewe, yani wewe. Yani wewe, yani wewe. Yani wewe, yani wewe. Yani wewe, wewe, yani wewe. Mitungi wewe, mipombe wewe, mibangi wewe. Mishisha wewe, mademu wewe, mabwana wewe.
Nishu, ashu, utauponza. 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 Ashu, utauponza.
Zibora au karane. Mana kwenye era situpo hadi mishale. Tunatumiwa vya kwetu, yani kimpango wetu, yani kivyetu vyetu. Atudaiwi na mutu. Kama pesa unazo zionyeshe, panda juu ya meza zionyeshe. Demu wako mpya mwonyeshe. Isio shida zako. Yani wewe, yani wewe. Yani wewe, yani wewe. Yani wewe, mitungi wewe, mipombe wewe, mibangi wewe, mishisha wewe, mademu wewe, mabwana wewe.
Nishu, ashu, utauponza. 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 Ashu, utauponza.
Records.